Futhi wakhe nabo khona le inkosi yakhe kudubulingwe ungathuko kwabuthuthulwe nguyo omphaya ngoku mna ndisendiqinele ukuthi nguphaya le nto yabona ngunto sekufuna ndenza funa vele ndikhiphe ikhalati apha epokuthini ndinikhabe ndinikhahlele bathi usithembele kuu Kutala wenu zetsumba na weli kaya Kutala wenu zetsumba na weli kaya Kati nguwe lono kuba nomsi Kati nguwe lono kuba nomsi Kutala wenu zetsumba ni weli kaya
Ufe kuphunga kwemanti. Eh, ngathi usibizile.